Now this one is the original one. You got Charlie featuring Mona Lisa. Tell them.
You go quarantine. You go quarantine. You go quarantine. You go quarantine.
Stop it.
Melody amekuja na mangoi. Na tena amekuja na kifuli. Ni kama anataka zake kodi. Na mimi sina pesa mfukoni. Kuzama kwenye lando tunaboo. Unataka kodi na mimi sina do. Sifanyi kazi kama before. Kwani wewe ujui?
Nasema left, right, left, right about turn. Tuko quarantine. Tuko quarantine. Tuko quarantine. Tuko quarantine. Tuko quarantine.
Weasley, umesanitize hii ngoma. Aww.